exclusive at ninjacrowd.com.
Pendo ni burudani na kwangu imekuwa kara. Nacheka nje ila ndani moyoni na machera. Squeeze ya tari kekesi kawa mpape mashine. Yamepungua mapenzi, sijui kampata mwingine. Overdose, overdose, na shangi overdose. Overdose, overdose, na mimi overdose.
Exclusive at ninjacrowd.com.